na wasubiza umwe muri bati mugenzi wanje mugiriye nabi nuzi ko twasezeranye idinari imwe ngiyo yijyane ugende ko nshatse guhemba uwanyuma nkawe mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka kundebe igitsure kuko ngize ubu ngira ngo twese bene data tubiteze amatwi twakumva yuko abari batangiye mu gitondo bagomba kubona amadinari arenza waje nyuma yabo ariko kandi umukoresha wabo ntabwo yigeze abibana busa kubera yuko yabasezeranije niyo yabahaye muri ubwo buryo rero Uwiteka azi icyo dukwiye kubona kandi cyagomba kuduha ntabwo tugomba kucyangana ngo tugisuzugure si ngomba gutera amahane ngo kanaka na kanaka bandusha impano ngomba gushimira Uwiteka ku byo yampaye kandi nkabikoresha kugira ngo bihimbaze ubwami bwe ngo tujye ku gishushanyo cya 11
mbehe Yesu azagaruka ryari
Bibiliya tubwira neza yuko ntawe uzi umunsi ntawe uzi igihe ko tugomba guhora twitegura nuko Yesu Kristo yongera kutubwira uyu mugani umunsi umwe hari abakobwa 10 bagiye gutegereza umukwe kugira ngo bamuherekeze bamuyobore aho ubukwe bwagombaga kubera cyari igihe cy'ijoro bose bari bafite amatabaza 5 muri bo bari abanyabwenge bazana amavuta agomba gucana mu matabaza ariko kandi 5 bari abanyabwenge buke ntibazana amavuta ahagije nuko mu gicuku bagiye kumva umuntu abahamagara ati nimukanguke dore umukwaraje nimushyiraho amatabaza yanyu nuko mwanya barabyuka ariko kandi abo ngabo 5 b'abanyabwenge buke basanga amatabaza yabo yazimye kandi basanga amavuta yose yashize nuko babaza bagenzi babo 5 b'abanyabwenge bati nimuduheho amavuta make y'abagenzi nimuduheho amavuta make abandi babwira bati ayo dufite araduhagire nta yandi twatanga nuko abanyabwenge buke barirukanka bajya kugura amavuta nuko bamaze kugenda umukwe araza b'abakobwa b'abanyabwenge baramuherekeza baragenda binjira mu rugo nyuma warugarira irembo nuko abakobwa b'abanyabwenge buke baje batangira kuvuza induru bahamagara
nimutwugururire
nuko nyir'urugo aravuga ati ntabwo mbazi nimugume inyuma y'urugo Yesu Kristo atubwira yuko tugomba kwitegurira kugaruka kwe ntawe uzi umunsi ntawe uzi igihe tugomba guhora twiteguye abakobwa b'abanyabwenge 5 yasanze biteguye ariko kandi abanyabwenge buke 5 umukwe yasanze batiteguye abanyabwenge buke 5 baje basanze irembo ryugariwe baburaho banyura biba byarangiye bene data rero Yesu Kristo naza gutwara ikanisa yejejwe naza agasanga tutiteguye bizaba birangiye ibyacu mwene data se mugenzi wanjye uriteguye tujye ku gishushanyo cya 12 Yesu Kristo atubwira yuko ngo twitegure kuza kwe tugomba gukoresha impano zacu mu buryo bw'ukuri kandi bw'ubwenge umunsi umwe hari umugabo wari ku rugendo nuko amagara abagaragu we bose buri umwe amuha amafaranga umwe yamuhaye amafaranga 5000 undi amuha 2000 undi amuha 1000 nuko arangije kubaha aragenda umugaragu wari wahawe amafaranga 5000 aragenda arayakoresha kugira ngo abone urwunguko nuko wari wahawe 2000 nawe aragenda arabikoresha abona urwunguko nuko nk'uko wari wazikoresheje buri umwe agenda yunguka inshuro 2 uwari wahawe amafaranga 1000 aragenda aracukura arayataba hashize igihe kirekire sebuja wabo araza nuko arabahamagara ababaza uko bakoresheje amafaranga yari yabahaye nuko wari wahawe 5000 aravuga ati databuja derayo wampaye n'5000 ariko narayakoresheje mbona urwunguko none mfite 10,000 nuko sebuja arishima cyane aravuga ati warakoze cyane mugaragu wanjye ati wagize neza kureberera amafaranga 5000 naguhaye ndetse abo mu rwunguko none ngiye kuguha ibirenze kugira ngo ubireberere nuko ari wahawe amafaranga 2000 aravuga ati databuja wampaye 2000 none dere mfite 4 Nuko nkuko yabwiye umugaragu we wa mbere n'uyu wa kabiri aramushimira amubwira nk'uwa mbere. N'umugaragu we wa kabiri wari wahawe 2000 nawe yaramushimishije cyane. Nuko wa gatatu wari wahawe amafaranga 1000 araza aravuga ati databuja njye natinye kuyakoresha kugira ngo ntahomba, none do nkuko yampaye naya ngaya ngaya ndayafite. Nuko sebuja byumvise ababara cyane ati wowe wanjije wa mugaragu gito ni mpamvu ki utagiye ngo yabike muri banki. Ati wibe akora muri ubwo buryo ukayishyira muri banki niba nubwo mba nabonye urwunguko rwa banki, ariko se kandi ubu icyo wakoze ni
mwene data se impano Imana yaguhaye urayikoresha ute?
Uwiteka rero aduha impano nyinshi kugira ngo tuzikore ziteze imbere ubwami bwe.
Iyi mpano si Imana yaguhaye urayikoreshereza ku bwawe cyangwa urayikoreshereza Imana?
Yenda urigaye ukavuga uti ah njye ndi umutindi nta kintu nakorera Uwiteka, nyuma rero ukishingira agatebe ukicara ukabona yuko ibyo bimeze neza. Bene data rero igikorwa nk'iki si cyiza. Ntitugomba kuba nk'aba mugaragu wahawe amafaranga 1000 akagenda akayataho yari umunyabwenge buke pe, ahubwo tugomba gukoresha buri mpano y'Uwiteka aduha yaba nto yaba nini, ariko tukora ngo turayikoresheje.